kola kwa hivi futo shimboka. Na wagutuka kihora, onulizima di brain ka format. Gadget bless Jehovah, taka mumechanjwa bado na kushona. PCA niko focused, pungi yezi niko roga. Sampuli ya fish ipatia water. Nitaje kwa lyrics, uni demi yako kwa DMC ya mi. Ok, Trisha Tuesday afternoon, yotu maga boobs kwa manati. Negotiation na nani utablit, cooperate before ukose malips. Ninajichalisa maga mafeeling, tulizificha sehemu ya siri. Mnarakisha kuchengia delete, mnarakisha mnatoche kwa git. Ati ya destined to be great, babakal kupima pia na relate. Always get to youth niko BA, kindani ndani na run insane. Hakuna msia na kuja kunisave, chonjo tuspate ni chuo mlet. Minilisha, decide kila kitu na fanya ni major. Flight mode niko high niko mteja. Wako on heat, I'm a hater. Cool down, I'm about to get better. Daily dua, mina jua. Akiongoza ndo listavahi chekiza. Kuna jua, nimbling kwa shingo ndo ina shine. Paper chest and not on foot. Gate kwa full, tank ni chase na sink. Tulipigwa boom brush, base before nipewe chain. Fuck manje, get ongezo makama siso silete uso. Ha, buda songa mbele joy. Kulele majegiza joy. Ya dunia ni hapa hapa, mindo natumoni kukonfamia. Ukilalisha na kwekia post baba ike. Ni amini kukutrust lube ni yangamia. Kanya gandulani maziwa ni kukanyagia. Zigiza toxic kama kuna coffin. Sina costa dhani natumia narcotic. Shoke kikunyos kwa kisogo yoni shocking. And the slow hand kama uko floating. Superman Z, lyrical man, paya angu sunangam. Nani yona nishindaga kurap kime usme. Safisha umepatch kwa mdomo unangam. Nani yona kishindaga kuran. Taro, adina lefes na zama. Shingo bright anashindo kutazama. Wefala najua kuhesabu namba, so 1, 2, 3, 5, 6 utazama. Na kutambua lakini ukinipima shonde. Na kubambua, tunawapimia hewa na bado. Atuja waziba mapua na shanga na watu iningi. Wona nita bro, wona nijua. Kutrusteni ngumu natambua watu wa east. Set na zua, mystery out of this world. Nikani redunda na alien ship. Napenda doga zangu sawa lakini usinisunde kwa relationship. Alikuja home nikafanya service. Nasia fellowship, best friend kwa estate. Only the terrorists.